Ella my bestie, she blessed the Lua. Join us, Brooke Shanda, aka Maximizer.
Shanga zileta mababu zileta ulita we.